olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
O le aso ono le maasina fau le aso ono me lua afe lua se fulma le tolu. O le afa iai le sauninga e fau ualoa iai po o le coronation ceremony le tupu o Peretania sa le saletolu King Charles III I le tau langatele o Lonetona. Wa ova nei I le fitu se fulu tausanga. Fa ato ato e faya nei se sauninga fa pe nei se coronation ceremony e fa aulu aloa iai se tupu o Peretania ona ole umi ole nofoa inga a Elisabeta le lua lea na amata mai lea fei vase lau lima se fulu malatolu. Inisi o vaenga o le sauninga e whaau alo iai po le coronation ceremony o Sailis Saletolu, King Charles III, e pei ona ua whaailoa mai I tua nisi o whaamatalanga e fōlinga mai e le o iai se whaamoe moe e matuate le ona pe matuate le se sauninga I le coronation le nei e pei ona Samoli Mawina I le whaai unga o Elisabeta le lua, I le tausanga a fei vese lauli masa fulmala tolu. Na sa anoa Juliet Reiden o se tasi e lavalo na si la fia I le ai ngā tupu a Peretania I telefo wale SBS. A tonu olo o fai maleva ai le tupu, I le tele o whaafita auli o lo o feanga I nei matangata lau tele I Peretania, I le taunga tā.
There was always an expectation that it wouldn't be as lavish as Queen Elizabeth's coronation back in 1953. You know, the optics at the moment in a time where there's a cost of living crisis is a very important factor for the king as he starts his reign. And also there's been seven decades since then. Times have changed. That sort of pomp and imperial spectacle that we saw in the last coronation, I don't think is relevant in the same way.
Juliet Reiden. I Ausatalia nei, e le o mautinoa pe whaia se aso mahalolo, e whaamanatuai le whau uina aloa ia le coronation ceremony o Sale Saletolu, o na o le sauninga, o le aso ono o me, o le aso saa. Ai ola awe atu le palemia Anthony Albanese ma le Governor General le ko vanasili David Hurley I lone tona e avea masui o le atunuu ma ole a awe atu fatasi. Manisi ua la filifilia, po ua filifilia le whainga malo le malo tele. E awe atu e avea masui o le atunuu I le whaamanatuina po o le whau uina le coronation ceremony o le tupu o Peretania Sale Saletolu. O le reporti na whaamaupopo ina Kath Landers, Margiara Hain, mole SBS News.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.